ngiyakuthokozela baby. Iyasho, iyasho, angeke bakwenza ufile the way, the way ngikukhonza ngayo baby. Ngizitshelile ngizokuthanda, thanda ngokuthanda forever girl. Uthola umuntu lapha kimi ngisho ngoba abanye angeke bakwenza ufile the way, the way ngikukhonza ngayo baby. Ngizitshelile mina ngokuthanda forever.
Ngeke, ngeke
bakuphathe njengami out there.
Ngeke, ngeke
hamba uzothi ngasho mina.
Ngeke, ngeke
bakuphathe njengami out there babe.
Uzothi ngiyazitshela mina, uzothi ngiyazikhukhumeza.
Kichima ngifike noma kuphi lapho khona. Uyazi nawe ngifuna nje ukuba lapho khona. You know I'm there before you even call me baby. Ngizitshelile ngizokuthanda, thanda ngokuthanda forever girl. Uthola umuntu lapha kimi ngoba abanye angeke bakwenza ufile.